taje mai
mkono kwa mkono nishike nikushike oh, tuambatane tushikamane wajiumize roho
Tuzami,
tuaelea
Walitamani unache mpweke Awakutaka kwa kunideke Kula tango mama dede yeah, yeah. Walitamani unache mpweke Awakutaka kwa kunideke Pinda mgongo mama nibebe